ena amadabwa ena amaona ngati matama nthawi zose ndi makhala ndi mtendele kakaka
mtendele umandinyamula nyamu sanga make jabu wachepa shalom 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 ndili ndi Jehova shalom
Yohani 20 verse 21 Indi mene razana yopanukani Chelani lani kutumu ndive mamani I'm talking about Jesus upanda makani Asave be God Jehovah Shalom Tendele wanga suri so shalo Olo nyengo zanga zinga vude pano Nimaziwa yesu waliva mpando Ndiye pando nalo nkungo tenga malo Ndidi ndichi zalo jime mweche tano Yesu walipano sindu gamba ntano Tawi atano mavudo ndaka ntano Tendele watano Yeso na divala sinchi mwila dala zoi vazo dala dazi ya kupala kaya nduji famba zose dazi taye yeso dazi chaya
Koma tendele, umabwela ndika dindi bimpele Zonse ni mafuna dindi bimpele Yesu wagadi umana kapetele Gati tendele, umabwela ndika dindi bimpele Zonse ni mafuna dindi bimpele Yesu wagadi umana kapetele
Ama dabwa ena ama onanga timatama Ntawi zose ndi makala ndi mtendele kakaka
Tendele umandinyamula nyamu sanga make jabu wachepa shalom 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 ndili ndi Jehova shalom 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 iye ndi Jehova shalom
Tendele wa Yesu ndi wamuya yanzanga siwo feda ngati padziko pa Trust in the Lord and you be saved akufungadira ngati maso padziko pa Amadziwa jiyambu joga kumatelo akalemba notsi wembalo ziko pa Anthu awone zipaso zake mwainu yo give peace osada dziko pa Ndimapembesa yawe osati balam Ndili muchechi osati mbalam Amandizusa daily iye ndi alam Siza chikongozi so close alam That our yanka wabi Aroma 15 verse 33 Ndigadero basi timalidizin Tendele ukupanikiza just chill
Koma tendele, umabwela ndika dindi bimpele Zonse ni mafuna dindi bimpele Yesu wagadi umana kapetele Dati tendele, umabwela ndika dindi bimpele Zonse ni mafuna dindi bimpele Yesu wagadi umana kapetele
Ena amadabwa, ena amaona ngati matama Ntawi zose ndi makala ndi mtendele kakaka
Tendele, umandinyamula nyamu Sanga make jabu wachepa Shalom